Oyagala omukugu mu bipima ga minzaani mu Uganda yonna, Achutwin Skills yeeko okwebuuzibwako mu nsonga zino waggulu. Gamba nga UNBS okuddaabiriza n'endala nnyingi kuba ku masimu gano wammanga pulaasi 256-705-578-23 oba pulaasi 256-775-99.